heart you got.
Yeah. Inspiration, wapeling habari kila chocho kila kaya sugu moto chini kashatimba mixa kaya naona wanavimba kwenye video bila haya wakitimba uku kwetu wanafichwa kwenye kwaya sina wasiwasi kwenye biti mini mbaya otherwise sina pesa na ndukitu na chukwaya na chiko mtu tatu ndana track moja niku mtu moja ndana track tatu I'm sorry stopa leo niko fiatu wajilinde kama beki tatu nachokitaka sikosi nikilingaga sikosi I will shoot mana easy line sifosi mikada minki kipoti na vukustuwa kinyoti you wanna do just try ujeze na shooting hawa midoli kweli hawa fiki mbali ikikichapo hawa poni rato sipitali digi kali kemikali tunatindi kali chitana kiki chitana kuiti kuiti mwendo ni hivi mwendo kibiti mwendo sikama tiki nita flow mbele yako na kuiba kutoweza kuchora kuwezi hata unyu supu wa kweza
back in a Daisy Downey sina inspiration na chini ghetto maskani nafanya meditation how a young king can run this nation ile pu chansi moja nkama daga only question bado nipo mini sao toka chimbo niulize kuhusu hip hop solo lote kuhusu nyimbo napanda na biti ili ndondoshe mitawa baya wana fire city wana baki wana shaka nenda mwambie demo kwa tamkanya bia mana na paja la soda lafu na mguu wa bia saskia this back ni kufanya kucha ndo tajua China rangi ambayo haipaki kwenye kucha tabaki vipi wazen tabaki hivi kipi skipiti wene kipi real in the city nafunga tungo kama briefcase back you're the priceless but your brain is still empty
ni msumu kwenye mistari na waua na wagua huo na vyeo minachukua long time liacha kusoma nikaanza mziki nikaanza shika pesi nikaacha kushika biki kwenye biti kaanza kuflogi harakati movementi za kibabe nkazivuta mpaka kati bado underground na nawabana kama tight hawa marapa fake wezi fika zangu site jifanye umekufa ile uwejua nafiki shoga kama simami ata amone trafiki japo superstar ila mademu mistaki songagi cha dola dola wala cha kaki kaki nafanya harakati naendeleza movement round hii watangoja kwenye hii tournament kama unauza marketing unamkoja mtu ambaye hujapanga naye appointment junior
madaraka kama nguo unaweza fana ukaja ukavuliwa yani maisha kitenda wili unaweza tega na ukaja teguliwa usinitisha na ukubwa wa jina mimi nakupa tu stress na ukubwa wa vina hawa marapa taka taka na wa flash kama mavi mimi ndo boss wa marapa leo na wakosesha kazi wezi pima level hizi papa yani zipo na mizani kama dema lotoka kwenye biz sasa nimekojewa ndani hawa marapa kama wako mimi nazua tafarani wanajua kwamba uwezo wao bado upo chini ndo maana nawashusha na wavua kabikini hawakai na wasukuma kachapati hawa marapa wamepisha sasa wamebaki makapi noma usishangae hivi leo na wavua na wageuza samaki na wapanda na votaka na wageuza bajaji huku gambe limenasa na yokonko anasaka dada zake na wakuta wapo wigwags kelele mbili kwa kani yake wanatukisha zima tunabeba dada zao hatogopi mitala na tumeacha mbachao
scoopy promo nishepewa kili fiatu na kushipisha na punch pako na kiri utatu popo sere mido damn chatu wamesanda toko mechora tatu mfukona wana kitu wana bimba hata wana kusikitu mina msiga sifanyi vagi nikitimbo wako kimia sikongi nyagi na kutimu ili mbima busha zina wafelisha wanataka dogi zao ziko mori wamefiata na wamebaa kwa mafuta kama kizo heye kumbatie na ukuta lete tarifa nikonyeshe bari lipo na wafanya wana rap siyo simple nikisikia wanavo rap wana nikata simo wana punch wana sound kama ringtone za simo
It's so blessed guru being in a cypher sina shaka na wanao chacharika kwenye maisha fungwa mlango fungwa macho tunakuja kwenye taifa na hizi verse kwenye cypher ziwaumize kama afa soto machata kwanza we haso hadi kila day fanya ya maana ya msingi yaje ya kupepe kunywa maji kama rain leta shobo kama gay wakiumo na kaza kalio kipu nataka say boom shaka laga sina mwina kula laga ningi anasema nkikosa chakula ntakula ibada mshindo nakula viazi magimbu naigiza dada ukiulizwa chakula nini nasema chakula baga
mwendo wa samata sio bale wala ngasa nikisema nipo visa jiwe jomba niko misa nikitoka kwenye bada nina vesi kama tisa na pondipo lipo kwero nipe bato ama feature nzima tumesha pewa ndo mana navuta hewa kilicho baki kuhaso mengine kama ngekewa maisha hayana ribo na paswa kucheza fair na mungu kakupa bure shajabu na shindo share
buru MC.